mwana yeseno yamwa marisinga bikadiye buli kimu kyakyuka
n'ennyanja zisanga zakwerera
kakuba okuzaala wekanga basinga bakwepena wakuba ensimbi anti
esirabirira baana nijokufa naye katonda abirabebyetatu akimanyi kyamaziga getukaba nakukoma tuwa obulamu obusinga obulungi wadde ng'omuyaga bagujanye kunyenya bangi tukyanjulusi ne tukaba basala katono byonna okukoma tusikire ensempya naye katonda abirabebyetatu akimanyi kyamaziga getukaba nakukoma tuwa obulamu obusinga obulungi wadde ng'omuyaga bagujanye kunyenya bangi tukyanjulusi ne tukaba basala katono byonna okukoma tusikire ensempya naye katonda abirabebyetatu akimanyi kyamaziga getukaba gakukoma tuwa obulamu obusinga obulungi wadde ng'omuyaga bagujanye kunyenya bangi tukyanjulusi ne tukaba basala katono byonna okukoma tusikire ensempya naye katonda abirabebyetatu akimanyi kyamaziga getukaba gakukoma tuwa obulamu obusinga obulungi wadde ng'omuyaga bagujanye kunyenya bangi tukyanjulusi ne tukaba basala katono byonna okukoma tusikire ensempya
soye mwatu n'olunyaga entebwe lutatta muyima katukume yesu oyo
wali kubona abalokoka
kabijja ebingi biribaawa naye gwe totenguka kanya kimusala
kumaviivi we wali obuwanguzibwo naye katonda abirabebyetatu akimanyi kyamaziga getukaba ngakukoma tuwa obulamu obusinga obulungi wadde ng'omuyaga bagujanye kunyenya bangi tukyanjulusi ne tukaba basala katono byonna okukoma tusikire ensempya naye katonda abirabebyetatu akimanyi kyamaziga getukaba ngakukoma tuwa obulamu obusinga obulungi wadde ng'omuyaga bagujanye kunyenya bangi tukyanjulusi ne tukaba basala katono byonna okukoma tusikire ensempya basala katono byonna okukoma tusikire ensempya basala katono byonna okukoma tusikire ensempya basala katono byonna okukoma